We need an industrial revolution. Buli kantu nga tukesimbamu okukakola. Okwagala abantu n'ensiyo y'ensibuko y'okuvumbula. Mama Nabagereka, tukwebaza okuvumbula ekisaakaate. Kyoleka okwagala okujjudde eri abaana bo awamu n'ensiyo. Afrika wagabanwa. Wakutulwa abafuzi b'amatwale. Tebafa ku mawanga baanoonya byabwe. Bakula gwafiirwa gwatabulwa. Bwali buzira mbatuuze n'okwagala eggwanga. Naye kati busosoze bwe bwefuze ebbanga. Bwalinga bulungi bwansi si bwa kinnoomu obw'ekinnanfuusi. Ensi yatweyagazanga era twakolanga. N'ameefuga tegaabizaawo tegaatukomyawo. Buli muntu kululwe buli kinnoomu anoonya bibye. Emirimu bakola gadibenga lye. Gwani ovaawo oli mwana waani. Entalo n'enguzi. Mwebala abazira mu nsi eno. Emirimu kola n'omutima ogw'ensi eno. Tubagala nnyo mu nsi eno. Together we can make it, we can make it in Uganda. Together we can make it, we can make it together. Buli muntu wa kitiibwa, buli ggwanga lya kitiibwa. Tuwengane ekitiibwa, we can make it together. Together we can make it, we can make it in Uganda. Together we can make it, we can make it together. Otambula ekibuga kyonna, ebintu byaffe tebirina katale. Bintu byebweru wonna bye biri mu katale. Kati abavubuka abagezi tebalina kyakukola. Bintu bye bakola ebirungi tewali abigula kubanga tetubyesiga olw'abangi abakola gadibenga lye. Kati tebakyesiga bintu byaffe lwaki tunda ensi yaffe. Buli akola eby'obufere abeera atunda nsi yaffe. Temwe betuwa obukulu n'obuyinza mu ggwanga. Mwe betwesiga okutereeza eggwanga ate ne mwetaba mukutunda eggwanga. Lwaki muzanyisa entuuyo zaffe? Lwaki mubuza ssente zaffe? Lwaki mwerabira ensi yammwe? Tubawadde obwesige n'essuubi lyaffe. Ne tusobola okubagoba, tusobola okubasiba, tusobola okukuza gwe twagala, tusobola okuyimusa gwe twagala. Naye twesizemmwe obuyinza twabuwammwe. Together we can make it, we can make it in Uganda. Together we can make it, we can make it together. Buli muntu wa kitiibwa, buli ggwanga lya kitiibwa. Tuwengane ekitiibwa, we can make it together. Together we can make it, we can make it in Uganda. Together we can make it, we can make it together. Bantu baagala ensi yaabwe, bawaayo obulamu okulwanira ensi yaabwe, bawaayo obulamu okuyimusa ensi yaabwe. Tewali walala wansingira nsi yange. Mwezi ogw'ekkumi buli nga mwenda mu Uganda tujaguza okusalawo kwaffe na mu Uganda okubeera ekimu ne gavumenti emu yeziyiza ebyobulabe eri obulamu bwaffe yetukuma mu nsi yaffe. Ffenna kwetuyimiridde bwevaawo tewabaawo ateredde. Sisobola kutunda biseera bino, bampeemu ebyedda. Wano mu biseera bino wenjagala okuba. Buli kinnoomu mpa gy'ensi yaffe bweyimiridde. Okola emirimu obulungi okulaakulanya bangi era abaana baffe tubakuza nga tubayigiriza okubeera abakozi okuyimusa n'okwagala ensi yaabwe.